Funa okungcono kakhulu kunegolide. Ingabe wake walixosha igolide, bambalwa kakhulu abake balithola. Nokho, izigidi zabantu ziye zathola ukuthile okungcono kakhulu. Zithole ukuhlakanipha kukaNkulunkulu okungeke kwenanwe ngegolide limsulu. Jobe 28, verse 12 no-15. Ngandlela thile, abafundi beBhayibheli bafana nabantu abafuna igolide. Abafundi abanjalo kudingeka bazikhandle futhi baqhubeke behlola imbhalo ukuze bathole ukuhlakanipha okungenakuqhathaniswa. Njengabafundi beBhayibheli, yini esingayifunda lapho sicabangela izindlela ezintathu zokuthola igolide? Uthola igolide. Ake uzibone uhamba osebeni lomfula. Bese ubona ukuthile okubukeka njengetshe elincane elibenyezelayo. Lapho ulixosha, uthola ukuthi igolide, futhi ujabula kakhulu. Lincane kunekhanda likamentshisi, futhi livela kancane uma liqhathaniswa nedayimane lenani eliphezulu. Ube usubheka eceleni kwakho ukuthi awekho yini amanye ongawathola. Ngokufanayo, kungenzeka ukuthi usale ukukhumbula ngokucacile usuku enye yezinceku zikaJehova eyanqonqoza ngalo kwakho ukuze ixoxe nawe ngesigijimi esiletha ithemba esitholakala eBhayibhelini. Mhlawumbe usikhumbula kahle isikhathi owathola ngaso igolide elingokomoya lokuqala. Cishe lokho kwenzeka lapho uqala ukubona igama likaNkulunkulu elithi Jehova eBhayibhelini. Noma mhlawumbe lapho uthola ukuthi ungaba umngane kaJehova. Ngokushesha, kwakukhanyela ukuthi uthola okuthile okungcono kunegolide. Kungenzeka nokuthi wabe usulangazelela ukuthola amagolide ngokomoya engeziwe. Uthola okwengeziwe. Ngezinye izikhathi, amatshe amancane egolide ayanqwabelana emhosheni nasemfuleni. Ngezinyanga nje zimbalo, abantu abafuna igolide ezindaweni ezinjalo bangase bathola igolide eliningi elibiza izigidigidi zamarandi. Ngesikhathi uqala ukufunda iBhayibheli nomunye wofakazi bakaJehova, kungenzeka wazizwa njengomuntu ofuna igolide endaweni enegolide eliningi. Ukuzindla ngamavesi eBhayibheli cishe kwenezela enqolobaneni yakho yolwazi, okuyinto eyakwenza waceba ngokomoya. Njengoba wawuzindla ngala maqinisa egugu aseBhayibhelini, wafunda ukuthi ungasondelana kanjani noJehova nokuthi ungazigcina kanjani usothandweni lwakhe unombono wokuphila okuphakade. Njengomuntu ofuna igolide, kungenzeka ubuzikhandla lapho ufuna ingcebo engokomoya eyigugu. Ngemva kokufunda maqinisa isisekelo, cishe washukumseleka ukuba uthathe izinyathelo ezaholela ekutheni uzinikezele futhi ubhaphathizwe. Qhubeka ufuna. Umuntu ofuna igolide angase athole izincezwana zegolide phakathi kwamatshe asepholile entabamlilo. Lawo matshe angambiwa bese eqheshulwa ukuze kukhishwe igolide elingaphakathi. Uma ulibuka okokuqala, igolide lingase lingabonakali kahle etsheni. Kungani? Ngenxa yokuthi etsheni ngalinye eliyisindo esingu-1000 kg, kungase kutholakala igolide eliyisindo esingu-10 gram nje kuphela. Noma kunjalo, abantu abafuna igolide bakwenza lokhu ngokuzimisela. Ukuzikhandla kuyadingeka nalapho usuyishile imfundiso yokuqala ephathelene noKristu. Hebrews 6, verse 1 no-2. Kudingeka usebenze kanzima ukuze uthole amaphuzu nezifundo ezisebenzayo esifundweni sakho seBhayibheli. Ngakho yini ongayenza ukuze uqikelele ukuthi isifundo sakho seBhayibheli sihlale sizuzisa ngisho noma sekuphela iminyaka udadisha imibhalo? Hlale ukulangazelela ukufunda. Nakisisa imininingwane. Qhubeka uzikhandla futhi uyothola igolide elisembhalweni eliyokunikeza ukuhlakanipha kukaNkulunkulu nesiqondiso sakhe. Ukuze ukhulise ulwazi lwakho lwembhalo, wasebenzise ngokugcwele amathuluzi okucwaninga akhona ngolimi lwakho. Ngesineke, funa isiqondiso osidingayo kanye nezimpendulo zembuzo onayo ngeBhayibheli. Buza kwabanye ukuthi yimiphi imibhalo nezihloko okubasizile nokubakhuthazile. Xoxa nabanye ngamaphuzu watholile lapho dadisha izwi likaNkulunkulu. Lokhu akusho ukuthi ube nje nolwazi oluningi. Apostle Paul waxwayisa ngokuthi ulwazi luyakhukhumeza. Ngokuqala, Korinte 8 verse 1. Ngakho ke zikhandle ukuze uhlale uthobekile futhi ube nokholo oluqinile. Ukukhulekela komkhaya nesifundo somuntu siqu sizokusiza uphile ngokuvumelana nezindinganiso zikaJehova futhi kuzokushukumisela ukuba ukhuthaze abanye. Ngaphezu kwakho konke, uyojabula ngoba uyobe uthola okuthile okungcono kunegolide. Sesiphelile isihloko.